the Caracas production now. It's another one. Jah Boy Race Mode.
Exclusive from Zed Hit Promos.com.
Neotilefela kulinka kuluza, baby. Neotilefela kuna kutopanga libizo sina.
Amududu.
Neotilefela kulia ukoni.
Amududu.
Baba kakona neubaboni.
Amududu.
Waitiba neunani dauti.
Amududu.
Nakuwa mapiru ya kastati ya uzi. Ili onolo mundi neukanya nisabana baka. Na baka beni pepire kuzirida. Ili onolo mundi neukanya. Kali busam la palata kili tono lo kozimu
Mwastati ya usi Muswane laku ketua Wabatu wababeli Meze baru pangeziri kobe
Mabemi mama
Lozi keba bona kare nibu
Muske maru kama
Chilo kubeyo mwana indi kuziwe kuli wako na kuhina Nikubeye nyama Stati ya usi kantine uziwe kuli yako nikubusa
Neutile fela kuna nge uziwe kuli nka kuluza baby Neutile fela kuna kutopanga divizo sina
Amududu
Neuziwe kuli ya ukoni
Amududu
Baba kakona neubaboni
Amududu
Waitiba neunani dauti
Amududu
Nakuwa mapiru ya kastati ya usi Ionolo mundi neukanya nisabana baka Na baka beni pepire kusirina Ionolo mundi neukanya busamna palaka Kili tohonolo kuzimu
Amududu Haivi
Amududu Haivi
Amududu Haivi
Amududu Haivi Amududu Haivi Amududu
Nati wanga kimakada Inge ni taliba Kuli mwendi upa malada Nini bata nisema upachela Nikususi zema ukansela Kulo saba kuli uka nifabipi Nitrio kususa mwamu ye umpi Utroka pena ni bama evana Kusiba kuli uka wina Ito utavana kakusiba kuli Boma bona mapalezwi Wakukuba shwile
Fela kuna nge uziwa kuli nka kuluza baby Neutile fela kuna kutopanga libizo sina
Amududu
Uziwa kuli ya ukoni
Amududu
Baka kona neubaboni
Amududu
Waitiba neunani dauti
Amududu
Mapiru ya kastati ya usi Ionolo mundi neukanya nisabana baka Na baka beni pepire kuzirina Ionolo mundi neukanya busamna palaka Kili tohonolo kuzimu
Amududu Haivi
Amududu Banyanda Ilu ya kasteta usi Nile mutu ya kabapanga Nivata mutu ya sina selfish Nivata mutu ya sio childish Iske mutu ya nitoto beza muamezi Nivata fuadie ni kalumba fakalezi
Iske mutu ya kampene la vivizo Wakuli matete kambeba ninyezi Kambesi iliko Bakulu na maniezi za kiko
Neutile fela kuna nge uziwa kuli nka kuluza baby Neutile fela kuna kutopanga libizo sina
Amududu
Neuziwa kuli ya ukoni
Amududu
Baba kakona neubaboni
Amududu
Waitiba neunani dauti
Amududu
Nakuwa mapiru ya kastati ya usi Ionolo mundi neukanya nisabana baka Na baka beni pepire kuzirina Ionolo mundi neukanya busamna palaka Kili tohonolo kuzimu
Amududu Haivi
Amududu
Downloading from ZHitsPromos.com.